Olo e mafuta male SBS Samoan. A fawo pele solo mai o foa I mo sosoani I a fianga o afi Australia mai so se vaeng o le lalangi wo fuina le au fai olo I Australia la tau foi foa I e tui nai polo fiti o fatonga le nei vai aso mo I e sosoani. O company te tele o le au lato fatuina se faputu ngā tupe mo alo o nai tinei mu o lo fea ngai ma le tau tuaino le tunuu. ITT mai pe amare Torresville Company, my company te tele I le tunuu, ma whaatau ngai lunga o pengata whaelangi, wa au au whaatasi e fua ina tupe maua po opolo fiti o whaatau ngā o le aso tofi, mo le kulu se mō mō. O le asaili ngā seleni wa tuu whaatasia e le General Pants Company, ma le lato whaatulunga o Sasha Lang.
Look, the Australian retail community is, we survive and you know, the consumers are the reason why our businesses exist ultimately. And Australia is going through a really hard time at the moment with what's happening with the bushfires. And I think it's a moment for us as a retail community to step up and support those that have supported us each and every day throughout the years.
O le pulenga o pisinisi au stadia le avea masui o faltupe tutatonu, o miners, ma isi company te tele, o le au lātou fatulanga nisi whainga fau se lua. O le ofisa sili o Jennifer Westacott, na ia tā uo se whaputu ngā tupe mautū o fuafua e tālo sangaina, mō whānaua na I tinei mū e ngā lulu au no masitutongi volunteers, ma ua mau mau soi fua, ma e aunga lef so soani mō le tutongi no pili ma pili o university. O le isi vāenga lua o le awhaia lea, o se porkala me lima tausanga mō le community.
Getting businesses back up and running, keeping industries going like tourism, and then, you know, things like helping people who can't work because their business has been destroyed, trying to get them a job in a company and coordinating that effort.
Oni whainga ele tau mate wa talia le leire toa tele I so se community sa whea ngai maa whea ngā le afi, ai o se whinangalo wha alia le au sui mai wha alapoptonga e maketi nā tuoloa.
There wouldn't be necessarily a direct boost right away in the short term, but in the long term, they should see some good returns on such investment.
Ana ta ua Jennifer Westacott, o bisi nisi mo lātou sui, e lātou te te ena nisi vaenga o mataupu whapenei.
I think it would be very sad if people were to see this as a cynical act, because what I see is, you know, store managers keeping their stores open when their own situation is in danger. You know, people in Coles filling those stores up in Batemans Bay when people had lost their homes. That's what I see. And people will have to remember, business is the community. You know, it's the 11 million people who work in a business. It's the people who work at Bunnings and Coles and Woolworths.
O le sō o whaalaulua I le toi whaatele ato le fōai mai le National Australia Bank le wa atoa nei le 5 miliona. Ole a whaia fwise kona seti le Sydney Olympic Park I le Masina Fou, ma o lo tādia pere whaalaulua I no nisi o fuafuanga mai la tō le au whaafiafia o le aiai le a whaafiafianga. O lo fita oi nai fwoi ma le whaailia le Queen, ma o lo fatalia se whaamaninga. Like, share, ma whaali sau fina ngalo. Muli muli I le SBS Samoan I le Facebook.